It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's. We help. You save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.
Waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Hoggaamiyeyaasha caalamka ayaa ku tilmaamay shirkii ugu horreeyey ee G20 ee lagu qabto qaaradda Afrika in uu yahay guul u soo hoyatay wadajirka iyo iskaashiga caalamiga ah. Waxa aanay xilligan oo ay dunidu ku jirto loolan sii xoogaysanayo u dhexeeya awoodaha waaweyn ka wada hadleen caqabadaha isbeddelka cimilada, sinaan la'aanta iyo colaadaha. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isagu ka maqnaa shirka ayaa waxaa ka dhashay su'aalo ku saabsan doorka uu Mareykanku kaga jiro nidaamka caalamiga ah ee isbeddelaya. Warbixintan oo inoo soo qortay Edwina Gynan oo ka tirsan SBS ayaa faahfaahinaysa.
The summit is therefore closed.
Shirkii ugu horreeyey ee G20 ee abid lagu qabto qaaradda Afrika ayaa soo xidhmay. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa ku ammaanay kulankan hoggaamiyeyaasha dhaqaalaha waaweyn ee dunida inuu ahaa guul u soo hoyatay iskaashiga caalamiga ah, iyadoo inta badan dalalku ku heshiiyeen bayaan rasmiya.
The G20 South Africa Summit Leaders Declaration is more than words. It is a commitment to concrete actions that will improve the lives.
Bayaanka hoggaamiyeyaasha G20 ee Koonfur Afrika ma aha hadal keliya, waa ballanqaad tallaabooyin wax ku ool ah oo hagaajinaya nolosha dadka dunida oo dhan. Sidoo kale waxa uu dib u xaqiijinayaa sida ay muhiim u tahay wada shaqaynta caalamiga ahi iyo in hadafyadeenna wadajirka ahi ka weyn yihiin kala duwanaanshaha naga dhexeeya, ayuu yidhi. Laakiin hal maqnaansho ayaa aad looga dareemay shirka, waa Donald Trump. Maraykanku wuu ka baaqday shirka isagoo ku sababeeyey sheegasho si weyn loo beeniyey oo ah in dadka caddaanka ah ee Koonfur Afrika loo geysto tacaddi. Maamulka Trump waxa uu kale oo ku dhaleelay bayaanka in mudnaan gaar ah la siiyey iskaashiga ganacsiga iyo cimiladaba. Maqnaanshaha Maraykanka ayay hoggaamiyeyaal badan siyaabo kala duwan uga falceliyeen. Ra'iisul wasaaraha Kanada Mark Carney ayaa tilmaamay in dhaqaalaha dunidu uu si degdeg ah ugu wareegayo Afrika, Asia iyo Latin America, halka uu madaxweynaha Brazil Luis Inacio Lula da Silva sheegay in habka kalitalisnimo ee uu ku dhaqmo Trump uu noqon doono mid khaldan.
President Trump has been demonstrating this for several months now. He has already withdrawn from UNESCO and the World Trade Organization. He is attempting to
preach the end of multilateralism and trying to strengthen UNESCO iyo WTO. Wuxuu isku dayayaa inuu duco wadajirka caalamiga ah isaga oo xoojinaya keligii talisnimo. Anigu waxaan aaminsanahay in wadajirka caalamiga ahi uu sii jiri doono haddii qof uu rumaysnaa in la wiiqi karo nidaamka wadajirka. Dhacdooyinka COP iyo G20-gan halkan Koonfur Afrika ka dhacaya ayaa caddeeyey in uu wadajirku weli xooggan yahay, ayuu yidhi. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa si maldahan u sheegay in wejigii hore ee G20 uu ku dhow yahay dhammaad oo laga yaabo in dib u habayna suurtagal tahay. Laakiin hoggaamiyaha dhaqaalaha ugu weyn Yurub, chancellorka Jarmalka Friedrich Merz, ayaa isna qaba aragtida madaxweynaha Brazil.
Ich muss sagen, das was mich heute und gestern hier wirklich
I must say that what really struck me here and what I find quite fascinating is the fact that we can see that the world is currently undergoing a realignment and that new connections are being
formed. Waxay u dhacday arin la yaab leh. Waxay u muuqataa in dunidu haatan dib u soo habaynayso xiriirro cusubna ay samaysanayaan. Maraykanku door aad u yar buu ka ciyaaray halkan. Anigu ma rumaysnay in maqnaanta Maraykanku ay ahayd go'aan wanaagsan laakiin taas iyaga oo taala annagana way fiican tahay in aan halkan joogno ayuu yiri.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3, while supplies last. Selection varies by location.
Ugu dambayn, dhammaan dalalkii joogay ayaa ogolaaday bayaanka marka laga reebo Argentina oo ka biyadiiday sida loogu qeexay colaadda Bariga Dhexe. Bayaanku waxa uu carabaabay baahida degdega ee loo qabo la dagaalanka isbeddelka cimilada, waxa uuna ku baaqay in la kordhiyo tallaabooyinka u diyaar garowga isaga oo ammaanay qorshayaasha lagu xoojinayo tamarta la cusboonaysiin karo. Laakiin waxaa lagu dhaleelay bayaanka inuusan qeexin waajibaadka saaran dalalka ee ah sida looga guurayo shidaalka fossil fuelka la yiraahdo ee dhulka laga soo qodo. Waxaa kale oo uu iftiimiyey sinaan la'aanta caalamiga ah isaga oo xusay culayska deymaha ee ragaadiyay dalalka saboolka ah. Ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa sheegay in la qaadi karo tallaabooyin wax lagaga qabto cimilada iyadoo oo isla markaana la kordhinayo dhaqaalaha.
The vital message that we must send to the world is that action on climate change is not a matter of asking any nation to forego the jobs, prosperity or security that its people deserve.
Fariinta muhiimka ah ee ku saabsan isbeddelka cimilada ee aan direyno u direyno adduunka waa in laga falceliyo isbeddelka cimilada iyadoo aan laga tanaasulin shaqooyinka, horumarka ama ammaanka ay dadku mudan yihiin. Waa inaan la shaqaynaa dal kasta si aan u kobcino dhaqaalaha jiilka soo socda annagoo ilaalinayna deegaanka, ayuu yiri. Madaxweynaha guddiga Yurub Ursula von der Leyen ayaa iyaduna farta ku fiiqday kuna faantay mashruucooda Global Gateway Initiative oo ah mashruuc maalgashi caalami ah. Waa mashruuc bay tiri 150 billion oo euro ah oo loogu talagalay Afrika, waxaana rubuc ka mid ah lagu maalgelinayaa shabakadaha korontada si loo dardargeliyo tamarta la cusboonaysiin karo.
Of the 2 trillion invested globally in clean energy last year, only 2% was in Africa. While Africa has 600 million people who have no
2 trillion ee dollar ee lagu bixiyay tamarta nadiifta ee sanadkii hore, kaliya 200 kiiba ayaa Afrika gaartay, halka 600 million oo Afrikaan ahi weli aanay haysan koronto, iyadoo ay weliba Afrika leedahay 60% awoodda cadceedda ugu fiican dunida. Taasi ma aha arrin la aqbali karo, ayay tiri. Shirka sanadka dambe ee G20-na waxaa marti gelin doona Maraykanka qudhiisa. Madaxweyne Trumpna waxa uu sheegay in uu ku qaban doono garoonkiisa golfka lagu ciyaaro oo ku yaala gobolka Florida. Xiritaankii shirka ayaa aad looga dareemay maqnaanshaha Donald Trump kadib markii uu madaxweynaha South Africa Ramaphosa uu diiday inuu la kulmo diblomaasi hoose oo Maraykanku u soo diray inuu matalo Donald Trump. Oscar Van Herden oo ka tirsan machad la yiraahdo Mbangabwe Institute for Strategic Reflection, khabiirna ku ah siyaasadda Afrika, ayaa ka mid ahaa ka qaybgalayaasha shirka. Waxa uu sheegay in maqnaanshaha madaxweynaha Maraykanku aanay waxba bedelaynin.
The majority of leaders that are here at the summit is in agreement with the declaration. That's it, full stop. One country decided to boycott.
Arrintu ma aha Ramaphosa iyo Trump. Inta badan hoggaamiyeyaasha halkan joogay way ku heshiiyeen bayaanka. Muhiimadduna waa taas. Hal dal ayaa doortay inuu ka baaqdo, taasna waan ka xunnahay, laakiin lama micno aha in bayaanka dhibaato ka jirto, ayuu yiri. Sanusha Naidu, haweeneydan la yiraahdo oo iyadana ka tirsan macaad kale oo la yiraahdo Global Dialogue ee Koonfur Afrika ayaa sheegtay in maqnaanshaha Trump oo ahaa mid ixtiraam darro ah balse aanu waxba u dhimaynin guulaha shirka.
Not being here also opens them up for levels of vulnerability, but it also signals that by doing what they have done, they've now opened the door to that kind of behavior.
Maqnaanshaha Mareykanku wuxuu buu u soo jeedayaa iyaga nuglaansho waxa ay sameeyeen waxa ay albaabada u fureysaa dhaqanka noocaas ah. Qaar ka mid ah xubnaha G20-na waxay u arkeen ixtiraam darro in aanu Mareykanku halkan joogin macnaheedu ma aha inuu shirka wax u dhimayo ee waa in adduunku horey u socon karo iyaga la'aantood, ayay tiri. Warbixintan oo ku saabsanayd dhammaadkii ama xidhitaankii shirka G20 oo ka dhacay South Africa waxaa inoo soo diyaarisay Edwina Gainan oo ka tirsan SBS. Intaasina ku dhan tahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, oh.